Radio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde aljumari idi lewru out jana yamde soki do studio Tamani miden tawani maison de la presse do pomoko do jottino no do kabaruji do yumar wegal konko no docteur Mamadi Keita wonto oggi jambe. Se gravon compétitivité wattu joon o nokku non dirte do monde oro leelamu duwansa region moptifa hande no holi tan wiyede wayde nyambe fa haare dum wonde he kottol sembe kambe doktoro wonbe tombe be bi dum wana nyaw goddo non wattu joono jamarde hege tan woni muudu en won botu modo kando wadde leeledi meden difa handen o do botu anda ka funde watta dum wonde wadde halaji mawdi du o ngara famtaade dum le journal galla min giltini mikoroji di wattu jono min jotti ki yimbeele maroobe ciofe wonbe le galluje debbe ko litti wattu jono yo nafaaji moddi be gondi hebude do hel secrétaire bi won sembe kabaruji di min jogi nyondo betande di bismillah modon e hedade wattu jono yimbeele be hege woni muudel le nokku no dirte do monde oro laamu duansa region mofti holi tawede be gondi e faabede ton non kambe dum won laamu ko wonbe tobe be kolitiri wiide kanko jokko totobo mer gondo to holi tiwi nyaloma handen o jamare de ko hiderne nangi dum ne ko dum won nyaw goddo jadbe gondi ma tutton o do nyaw o wi koyde jabarde wonde buytutton dum e tawede fu won nokku le goddo anton ka fesu be ka jamana gudde nyamriji dum wawa yottade kede mo kanko no dirte abu o ngoy ba o ko mo sifido hen do faccitan usman ko
yawa ana hediga fa handen ko ministre warno ga koka buytike do seeda yo darani be cellal mbi yo dum rafingure non minen o haraka le fanda yoga jom dum ka me milale yo dum rafingure wonko andake e majjun minen me kewa andal bangal mudun ka utugol koyde na pale godde ko fu an nande goddum ko walda e rafingure tan nokku goddo ana do golle be cellal le hore mbawali famde dum hono tigila ton ka nyaw o ana jangi fa sanne yimbe ton an buri heddi be tampude
dum won kambe doktoroobe wonbe tombe kaybe kolitiwir yidum wana nyaw goddo hege dum woni heedir tan woni e jamar nden non kanko no dirte Umar Diko lamido su doktoro to monde oro to holitiri wiide wattu jono o do wihi ebe jogi ton boode fa yotto yo kudde kewde anton ko be kani fabirade jamare dum won be heedir woni e muude kede mo ko sifido hen do faccitan Usman Nyali Buudi
heydere nde laati sababu utugol koyɗe maɓɓe eɗum anda kolita wiyede koyɗe ɗe lowan ƴiƴam ɗum wala ko mbawmi wiide dow muɗum wala fuu mo jimi moɗo heɓi e cawrum ɓe fuu fay goto e maɓɓe wala mo kongal mum lowno ƴiƴam e nokkuji eɗe tiiɗi yaade sini wona manggal baɗe hen ɗoy ton yaade o mbawa yottade ton miɗen gondi e wadde e bowɗe amen fuu yalla ñawɓeɓe ana keeɓa safareji fa heewi ka heɓama larme o naɓi ton safareji yogaji kañe golliɗe pabotoɗe yogaji sawrugol ngol mere mere waɗirte
fa keɓon kabaruji gonɗi ley leydi malli fo kañe kabaruji studio Tamani ngabbe do whatsapp amen o binde studio Tamani fewde oɗo numéro capanɗe jeɗɗi jeɗɗi mere goho capanɗe joyyi e jetti mere goho le haalaji maɓɓe ɗi ɓe mbi hi ɗum woni sappo e goho lewru uttundu alal ngaro kona mo joni o hani latade julde layyal le leydi ndi fuu e manggal muɗum oɗo communiqué suudu ministre humnino kabaru dinaji ley leydi meɗen ndi kañum hokki ɗon caggal koɓe mbiɓe joƴini fedde maɓɓe nde hande ƴewde lewru ndu mande batu o hani wadde ley leydi malli ndi batu kanɗo rentinde ɓiɓɓe leydi malli ndi foof hannden andaka o wattu o heƴaka tafen iɗum wonde waddude haalaji kewɗudu le oɗo nokku oɗo batu somo waɗama hoɗo fuu mo nafata tam jababuji dartiɗi en heeɓe dow hen fa keɓen famtade keɗe mumin sende bu
golleji ɗi ana fewti tiɗalaji yogaji fei so tawi iɗum ɗo lawol lobbol yo ɗum Mamadou Diarra Suba sifani minna neɗɗo guɓɓal gonduɗo e laamu
min mila wiide wakkat jun o landidal kallal ngal dawrete no fewiri fay so hakkillaji ɗi ina tetti hannde kay ɗum hasinta sanne maniɓe landidal ngal gondi imadaraji ndenno kamɓe jeeyi sappade wakkati kallal ngal
fei so tawi yimɓe gonduɓe e laamu kolliti weli maɓɓe do majjun heddi yimɓele gomɓe le guɓɓal kirduɗo e laamu ɓeɓe mila wiide iɗum waati gite maɓɓe ɓe kolliti metti maɓɓe ɗo kulleji yogaji ñakkuɗi fuɗɗore mun ana hani laatade kaldal le ɓernde lamɗe kañi dokkowo gikke yo ɗum numtogo neɗɗo guɓɓal kirduɗo e laamu holliti wiide
on bataki nedda ɗo gangal hasindine yimɓele tato yalla ɓeɗo fof nanta gollude dow talkuru ndu ɓe kollitimi wiide yimɓele hasindinaɓe na mbara capanɗe jeɗɗo dental hetuɓe lamɓe kacaɓe ɗiɗon woni koɓe totta ana hani min kaɓa faamu dow ɗum foof denno wakkati jun o enen tikiti e kabar o sanne
moment
motito yimbe koliti metti mabbe du kulle yokaji nyakudi lalin golmon e wi mabbe yimbe le region o jatta kale golliji mon nasiri aminataran yoneddo fedde bale halananen en mutti
hakilo amin kay so mimi hala kaldal galmo fuf na wawi hokkude hakle mudum nan tafum be kulita kun jatu woni ngaldo kaldal gal dan be kulita ko facintinte e bato habadum ngarta hawde hen
kanyi honjoto be yokabe kuliti sikke mabbe do majjun be mila wide yoru o sifa kaldal bi be leedi mali ka jaka dun joni Boubacar Bokuma yu neddo ando kabaru politika ko
kebana telaji mabdi fuf dum dabareji dan no ido dabareji kawntinte so holite lam o ta wana fi no kabar o dawruda wakat joni o
kaldal gal imade mun yo dentude bi be leedi mali dum hani lata de sababu semi binde holare hakune bi be leedi ndi sisili ngaji kalete dile majjun yu kabaru ewtugol noygal saria ewtugol projet dental le leedi ndi kabaru wote kanye sembin gol lamu e kebe leedi ndi
siru de pade irum wurna neddo le leedi mali ndina sukabe jokolbe hewbe gollobe dido golleji bi dum gonga dum woni gombe do pomoko do wattu jono bi biabe keba hen kebe mabbe jati yogabe antoni bi so bami fan dungu nati den jati kebe de beedi to fa kebe famtar kedden Ousmane Diko
se yogabe sara boli di jodi yogabe yenokuje tentilide goni ko cakkitito siro padmu en tunude yoga non yiloto se dartabe yonon Umar Maiga o suga tiro pade le boli wondi o mo jogi sakku makko kanye brosu fa warde e sirasiji fu sidi jidda fu e wi makko non cogumun anawara hono gollirteni
gawjawe alhamdulillah ne hebe sede e golle am demere demere sopu sato temedidi pade modo de nogay cewde de budi sopu
hedi Musa Keita kanyu ka subi ke jawadade nokku goto do client makko andi mo jodi fewtude gollirde lamu do client makko ngoni holliti golle makko ana wawi wurde makka jati
billa hitande 2003 gommi ga en do jati dalnaade galle am sa tara hewde yakki nyaadidi
do no wonde holliti ti dalaji ana handan o saba client en kewa
na rab se kam min fo ti ala juni di na mate sanne ile golle am en o min kay no mate dum sanne client am be ngarta fi holoni ndedde
don kumpa sukabe jangobe yogabe du an gonde di golleji wattu fotereji di
wattu jono min diltini micro jamendi min gandiki kasen yimbe le marobe ciofe wombe le galluje de kanya fa yottoyo do bomoko do be do yimbe be bi dum lato sababu wattu jono sobe keba golleji be keba do hen kebe mabbe du dum e tawede fu be bi lamu an hani fa badji do golleji du no worri fa kebe famtar fa de kedden Ousmane Diko
Amadou Koita yo maro tiofe gollirga gal o wondi ngaba ko dura an foti duubi sappo hikka e wi makko margol tiofe nan yo golle nafa o fasanne sa andi no warate e tedade torrawji mudum padama hebde nafa non o gongeni marobe tiofe de futti na pika bibe tiofe de mardade du no fewri
je paye les poussins à 150 000
am sadaji ngadmi e tiofe de na wara unnaji chapandi tati sare unnaji debbe e sappo dum ngadmi e ngura majje unnaji joy dongal tiofe denno tagal dido imadraji fuf tono mbaw hebde nawara unya temdar enoga denno min kam yayi imadra dal mudum na dana heba hono oro tono unya dewe ma unya chapande jegom e lelewri
de tel marche en si peu de temps
le wanda o dubi chapande je holliti o jogi satuji tidalaji yogaji din goni e wi makko non wayde andude gollirgal gal hedi domabe de do chofe
les difficultés qu'on rencontre
tidalam mum jogu o yuko ele golle ame o mi jitraga fi halfinde di yimbe andona fi kabar mudu dan mabbe do la hani faminade janginede yalla ma huntande hore do fuf bangal nyamduji di fati fi be jogita madum be buita adaduji di
son pas très intéressé comme toi
pe di andu gal margal tiofe an jogi tidalaji yogaji lengaluje marobe de satuji an nyinge jati batte lungul marde tiofe de feude etakalemme den wonde yogabe e barobe tiofe de ka pami dabareji pati torra takalemme mudun burama kulu bali o maro tiofe o Alhamdulillah wonko sefi
au début avant
fatte am wawde golle o ne torano sanne takalem ambe ka joni mi fami golle o denno mi dawri no beddo hebata fi torra bangal mul mi horan mu inta nyamdu tiofede ngala fi lunguji
wala san sampa
e wi hanje to be yoga be non gal do gollirgal ana hani ko gollirde darani de kabaru golle sikabe du yeyano e wi mabbe an wayi uytude wayde golle le leedi men
Studio Tamani, yo Babal Lamu Leyde Suède, Danemark, Suisse et Fête de l'Aide Europe.
sekiraɓe ɓen ƴeelo ne les région ngaji meɗen ɗi en puɗɗiran ɗo kuccaalaɗoɓe kollitiɗo ko yiyata yimɓele capanɗe nayom ƴuruɓe les pelle société civile e kañe pelle commune kabbaru ñaame fa haare kañe gonde wadde toon batu muɗum no laamu lobbo woodi eno ñaame fa haare hani hiɓirede les nokku mabɓe o nanniɓe oɗo golle fedde nde ɗumtede kaye bamasa kañe omes kañe en piɗɗiɗo dabareji gardan faɗo kayiɗo kasen leroɓele temdere e nogoyom sappo kañum en cuuɓa wattu jonon tan wondi ekkintine tono kabaru ummorɗi gorri nde majjon duyamɓe paabirama toon kakkoɓe kani newtirede ɓeɗo rewɓeelan iwa nokku noddirteɗo yalimani gonduɓe lennade oɗo golle fedde ADR wonde to yalimani se iwruɗe garantiminiren faɗo gawoɗoɓe kolliti wide wattu joni ɓe gondi wadde toon yambere mabɓe ɓe susidemoɓe cuuɓirdo hen wattu joni o ko hani latade darde rewɓele ɗum woni inniraɓe hono kabbaru ɗum woni yimɓele meɗen no kani yarde yesso fa yetto on birkidu no hani yarde yesso ley galleji nde wakkati nde boto waɗannode laamu koɓe an gonno toon fa yetto yimɓele famotoɓe wonɓe ley leydi ndi kañum humminiɓe kabaru ɓiɓɓe adama en sekiraɓe ɗo katten beete hannde dow kabaruji meɗen ɗi min jowti on sanne heɗade heƴƴoji amen ka fande kedde heɗade honno andirɗon no ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalamu